funa ukuthi ube ngowami ntombazane funa ukuthi uhambe nami funa ukuthi ube ngowami ntombazane funa ukuthi ube ngowami funa ukuthi ube ngowami ntombazane funa ukuthi uhambe nami angifuna yena funa ukuthi ube ngowami ntombazane funa ukuthi uhambe nami ngidinga yena funa ukuthi ube ngowami ntombazane funa ukuthi ube ngowami angifuna yena funa ukuthi ube ngowami ntombazane funa ukuthi uhambe nami